Kakwizonga gaburiru shonje wenu nanu surari kwaronge nukurero weho mwe namaranga mutima ye ni wowe yarakwihariye yarakwihebeye irumi bagize mugire painless yarakwihebeye I'm not sure if you're
Nuzuya zabara bimuha kandi bimunyure